baba hari niye farasi na panda farasi ame watu baba hari niye cheza kidogo cheza cheza cheza
Ame watu baba harini ye.